Toto shepu, toto kimodo, toto breki zimekatika, toto taipu bonge la dodo, toto snake ya kikatiza. Shimada, Shimada Caribbean dada, Shimada, Shimada Caribbean dada.
Hey, will you touch me, touch me, touch me? A visual blessing. Kwa vitu flani, 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 najona mwepesi.
Oh darling, popote fine. Unavyo nipana enjoy. I wish one day na saka bay uje waka.
Come waka.
Chini, 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 vichini.
Come waka.
Mwena wa vipini. Pini, vipini.
Come waka.
Chini, 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 vichini.
Come waka.
Mwena wa vipini.
Gani, dina gani, you my mind, yeah. Mtoto kafunzwa imani, dini gani, sito jali, yeah.
Yeah, bless mama, sita, bless. Chunga boda boda, sije black. Kilometer sita, ha. Wauni wakikuita mama black.
Oh darling, popote fine. Unavyo nipana enjoy. I wish one day na saka bay uje waka.
Kame waka.
Chini, 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 vichini.
Kame waka.